This is an MUT Radio podcast.
Oh, empondweni isikhathi ngqo sokuthi singene kwinhlonovo yakho othakasele kakhulu ngaphansi kwingosi sibalanda fresh. Njengamanje sina insizwa la emsakazweni MT Radio ngaphansi kohlala ushunwe ngoma. Hey, bathi hlale shobini. Hey mfowethu, siyakwamukela. Phinda sikubingelele emsakazweni wakho iMT Radio ngaphansi kohlelo bathi ushunwe ngoma.
Ngiyabingelela kakhulu msakazi lo bingelelayo uhlale shobini mfana kaMkhize empumbulo.
Ya mfowethu, mhlambe hey, ongamazi uhlale shobeni, mhlambe ungakazi amuzwe ekhuluma, ongakazi ambone, mhlambe omazi ngengoma, uhlale shobeni ubani uhlale shobeni?
Uhlale shobeni uphilani, umfana kaMkhize khona eMbumbulu, ngikhulele khona nje. Umfana odlala iginci okhona lendimeni yamaskandi.
Ngiyasibona mfowethu siphethe kusho wena ukuthi awuphathisi, awuthumeli, uyazibambela nje mfowethu.
Hayi, ngiphathisi impela, ngiyayithintela.
Right mfowethu, siyabonga mfowethu, sokhululekile khona la emsakazini wakho MT Radio ngaphansi kohlelo bathi ushunwe ngoma. Mfowethu, awulandisi umlaleli olalele njengamanje. Siyazi ukuthi awuqali ukufika la ekhaya.
Hayi kona, hayi, sasekhaya.
Awuqali mfowethu, ngiyabona. Mhlambe abaningi bayakwazi kodwa khona nabangakwazi njengoba usuzichazile. Uhlale shebeni umculi kaMaskandi and uqale nini uhlale shebeni ungene ndibeni kaMaskandi? Yini leya mdonsa yathi ake ngingene ndimina sami ngiyazi lo mbuzo lo sesake sakubuza kodwa khona oqalayo ukulalela noqala ukuzwa ngomuntu ekuthi uhlale shobini mhlambe ngalolo suku wayengaka ngaloso sikhathi ukhona mhlambe engakafiki isikoleni noma wayebhizi ngokuthila kodwa ke ngoba usukhona namhlanje awabakhumbuzisa abalaleli ukuthi uhlale shobini ungenenini endimini ezomculo and yini le emdonsile yathi akakangene kumculo kaMaskandi ikhona eminye imkhakha o hip hop o gospel okwathi wathi cha na uMaskandi ndingiyangena kona.
Njengejongo nje likhulele emakhaya ngikhule kudlalwa umculo wedlamanzi umgqumeni nomuhle kakhulu ngabuthanda ngakhula ngawo kuze kube namhlanje ngisakholelwa kubo yibo abamaqhawe kimi bese endimeni ngiqale ngabo 2012 ngihlanganisa nje ngihlanganisa ukuthi izinto beyingahlanganiwe kuze kube manje angikazeke ngalilahle ithemba.
Mhlambe insizwa njengoba ingena endimeni ngo-2012 mangibala iminyaka ngicathi itha ibe u-16 or 15 anginayisho kahle kodwa nje yilapho mangaka amacwecwe insizwa?
Amacwecwe mabili.
Mabili.
Bekuthi le minyaka eminye bengiphusha nge-DM ukuthi ngekhathi eyidlulile bengelulu ukuthi uvele ukhiphe i-album ubuye uhambe udlala ubazwisa abantu i-DM ngalezo zinto.
Ya nokuthi indaba semakhaya izitudu zikude zonke insiza kusebenza nje ukuthi ukuthola ukuthi uthola ukuthi isigcinwa shaya kodwa izimfanele zanele zokuthi ufinyelele kubantu azikho.
Impela omunye umuntu engaze acaba ngathi mangithi ngo-2012 ingoba mhlambe bekuthi bingazwa kanti bengenza kanje cha ithu balungena e-studio
ebe singekho mfowethu mhlambe mangachazela umlaleli olalele njengamanje njenga kunabalaleli abazi ukuthi umculi mayikhipha ukhipha i-single track okanye ukhipha extended play yokuyi-EP okanye ukhipha album njengoba ukhuluma nge-demo i-demo ihluke ngani kulezi zinto lezi single track i-EP i-album mhlambe i-demo iyini uma ungayichaza uchazele umlaleli olalela
i-demo kusuke kuyilapho osuke usebenzile kodwa kuyinto engathi i-CV yokufesa ukuthi nakho engikuphethe ongakabi into engalungele ukuthi ngaya kubantu usuke ufisa ukuthi mhlambe ngithole okungcono ongangenza ukuthi ngingene e-studio bese ngikwazi ukuthi ngirelease into ekuyona ephila ngoba suke senze into eyincane sikoqozisa.
Oh, kusuke kuyinto nje rough ingekho professional.
Kunjalo mfowethu.
Okay mfowethu. Mfowethu siyazi ukuthi uhlale shobeni angasho ukuthi siyazi. Ngiyazi mina. Angazi noma abantu bayazi ukuthi uhlale shobeni use studio yapheka. Mhlambe mfowethu lokho kuse studio sekuvuthiwe abantu bangalendelani ukuhlale shobeni studio siqedile ukupheka emathu sephekile usiphatheleni uphakanini nje uthumela utshela abalalele abalalele ushunwe ngoma ukuthi uhlale shobeni yini asiphathele mina kulonyaka ka-2024.
Kulonyaka ayikuthanda ukuqina kakhulu kuthanda ukuthi kushube ngempela ngoba
siyakhala.
Sezinga sengiyifakile ingoma kuma downloads kuselunje usuku lokuthi ziphume sizophuma nje in no time. Ngiyathembisa kakhulu. Kakhulu.
Isho ukuthi uhlale shobeni singasho sithi usephekile waphaka sekusela ukuthi awete.
Busele nje ukuthi ngikhiphe
badla abantu.
Izindlu impela.
Badla abantu.
Busele.
mfowethu siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle mhlambe sika sidonsa eyodwa kulezi osuyiphekile sizisabala sibagabisele khona siphathele yona ngithi
hayi na kanjani
ha sizenze njani sidlale la noma uthinte ngentambo kuyikupho okuyikona kona noma siidonsa nje la
ngiyidonsa ngoba sebeyangazi mina ukuthi ngiyakhona ukucula ngicela ukuthi nje sibazwise yona ukuthi
Abimlalele asake sizwe ukuthi uhlale usho bene usiphekele into nesizwe siyagabisana siyidlala nje esiyibambe nje lapha phakathi ngeke size siqede sizwe ukuthi kwenzakalani
Suga.
Uhlale shobeni bafowethu ubezwisa amanoni akhe ase studio. Ekuthi uyipheke kanjani kulonyaka? Ngiyathemba umlaleli uzodla usuthi la. Ziyakhala ngampela zishubile kakhulu. Ngiyazi ukuthi mase zinje hayi impela futhuma online nje ziyokhala online bafowethu asazi noma mfowethu abatshela ukuthi izobe itholakala kanjani ingoma zakho siyazi ukuthi indlela yayo yokudayisa isihlukile manje mase iqhathanisa nendlela endlala yama CD sekunendlela entsha ama download stores oku YouTube Spotify njalo mhlawumbe ixotshela abalaleli ukuthi bazoyithola kanjani ialbum kahlale show beni mayisiphumile and ukudayisa ngalendlela lesikudayisa ngayo uma uqhasanisa nendlela endala kulekelela kanjani umculo kwalekelela kanjani namaciko akhona endimeni mhlambe
ngiqale la umsebenzi wami angithembisi ngiyaqinisekisa uzotholakala kuyo yonke indawo la tholakala khona umculo wabaculi owami uzobutholakala umculo mangithi yonke indawo lo oyiprefera yona uzongithola khona naki imiqobo ama USB azobe khona usakholelwa kuma CD uzowathola futhi bese ngiza kule yokuqhathanisa okwaphambili nokwamanje ngibona okwamanje kuhamba phambili ngoba siyakhona ukuthi u YouTube nabantu aba overseas bayangena kuona yabona manje le ama CD besigcina le mzansi yabona ukuthi so thengeka le mzansi kuphela njengamanje umsebenzi wakho umuhle nomuntu apesheya ungagcina uba nomuntu okulalela epesheya
siyabonga kakhulu mfowethu kodwa ke la nakhona la kuyilayer online mhlambe ake ngilinganise nje ngo YouTube uYouTube mfowethu kunabantu lapha abama pirates bakhona nakhona ku YouTube umuntu avule YouTube channel yakhe ebese sathatha ingoma zohlale shobeni ayifake khona ayidayise esikhathi singena thina ku YouTube sifica ingoma yahlale shobeni thina sitshela ukuthi sisupport uhlale shobeni kanti asinakanga lapha ezantsi simele siqinisekise ukuthi mawudlala ingoma ku YouTube u streamer ku channel yabani kuya kufaka kube yakhe iciko lelo ngoba uzoy streamer uhlale shobeni umstreamer kubhuto omncane sengathini sengiyintshontsha umculo kahlale shobeni kahle ngidayise amakhophi manje mina ahlale shobeni ngidlamandla akhe manje lokho mhlawumbe kwama channel ungathini ngako labantu abavula ama channel abo ku YouTube befaka ingoma zabantu badle imali ngomsebenzi wabantu
kuloko ngizo nje bafowethu niqaphele kakhulu lokho niqaphele ngempela bese laba benza lokho bayasilimaza kakhulu ngoba sisebenza kanzima umculo awulula futhi awukazi ubelula kunezinto ezisenzayo nathi
sibheki
yebo
yazi mfowethu ngesonto edlule kathi sinomjabulisi la siwubuzile lo mbuzo lo into edala ngiyuphinde ingoba abanye abaculi abawunaki angashuthi abawunaki ngathini abakawuthathele inyathelo abanye sebeqalile bayuthathele inyathelo njengamjabulisa uthen useyithathele linyathelo lento leyo usenayo indlela ngiwubuzile lo mbuzo lokuthi labantu laba bavula ama channel abo ku YouTube ithini into yabo umuntu uthole ukuthi udayisa ingoma zakho ku channel yakhe wathi umjabulisi sekunayo indlela ezivikelo saloko ma ukuthi kunomuntu ovula i-channel yakhe edayisa ingoma zika hlale shobini zika ngingase ngiyangani umjabulisi ngabe sinazi makumukuma kunomuntu osevulile i-channel yakhe edayisa ingoma zika mjabulisi ku YouTube ngisha ngayidayisa ingoma ka mjabulisi ku YouTube imstill imali ama streams nama download nama viewers izoya ku mjabulisi ngeke iziye kuyena kunesivikelo saloko esenziwayo kodwa uma ungasenza ngisivikelo lo mali leyo iya kuyena lo muntu ovula i-channel kodwa uma usenzile kufana nokuthi uyakusupport uyakulekelela ukuthi a promote umculo wakho ngoba leyo mali leyo iza kuwena vele uma unesivikelo leso mhlawumbe uhlale shobe nakabi naso sivikelo leso noma mhlawumbe usezinhlelweni zokuthi abe naso mhlawumbe leso sivikelo leso siyini uma ungatshela umlaleli kazis vi into kanjani leso sivikelelo leso
ngizokhuluma nje iqiniso angikabi naso kodwa umuntu osenzela lokho sonke ngicazi nabo umjabulisi uyedwa ukhona ngiyaxhumana nami naye bengisenhlelweni zokuthi ngimthinte
futhi aniphuthume futhi uyaqamba umculo uyaphuma niuvikele nouvikelile umculo wenu ungantshontshwa inombani ungantshontshe kalula mfowethu
impela hayi senhlelweni
mhlambe siyazi ukuthi namhlanje angingasho ukuthi namhlanje kulenyanga inyanga yamasiko inyanga yamagugu esintu mhlambe kuthini okwakho kuphawula ngenyanga yamasiko linjani isasasa mawuqhathanisa eminyakeni esidlulile magujwa inyanga yamasiko nakulonyaka lo ubona isasasa likanjani abantu basayiqhaja ngokubona ngemvula phepho noma izinga lehlile bathathe izinto zomzakwa amanyamazo mubuka nje wakho kunjani kubuka kwakho isimo samanje neseminyaka esidlulile ngomagujwa ngokugujwa kwamaseko esintu
kunengoma kaBhuti Saliwa ethi eSouth Africa siyogcina singamabhinqa sonke lapha yangicabanga ukuthi uyebonile cacelwe nengane encane manje ukuthi umhlaba utshekele ngakuphi wonke umuntu manje useyayiqhatsha ngesintu sakhe
ya kunjalo mfowethu
amukho njengamanje nje impela isintu sibhizi ngempela
Futhi sibonge kakhulu futhi mhlambe ke sesizovala athi namazwi akho ongawadlulisa nje njengasazi sinamhlanje zonke izintombi zilekwa nangoba emhlangeni amazwi akho njengohlalo shebeni njengeciko likaMasikandi ongawabhekisa izintombini ongawabhekisa konomehlo engawabhekisa kuphina kuphi nje lawo kulabo abathe baphumelela lapha na emkhosini omhlanga kuyokubhunye umkhosi omhlanga ka 40 years wasungulwa namhlanje kugujwa ka 40 shuthi isazoqhubeka igujwe intombi ayipheli kuphela umntombi intombi noti intombi ayipheli mhlawumbe kuphawula kwakho nje kuthini ngosuku lanamhlanje sasogoqa
usuku lanamhlanje lukhulu lubalekile futhi luyohlezi lulukhulu bese ngiya la kwimbali zezwe abahlobisi bomhlaba siyanithanda nibalekile kithi imizi yobaba yovuka ngani nabo mama abanigadile sicela ukuthi nje niphephe niziphathe kahle
siyabonga mfowethu mhlambe ke semwa ungadlulisa uhlale shobeni lapha etholakala khona enkundleni zokuqhumana abafisa ukumqasha abafisa ukuthenga umsebenzi wakhe abafisa nje ukuza zonke izinhlelo ngohlale shobeni siyazi balalela abantu izilalele izikhulu izilalele iphathi mandla kakhulukazi zakhona lema ngosuthu zilalele ziyeze ukuthi kunecikele khona likaMasikandi mangathiwa kunomcimbi okhona mhlawumbe okuvala unyaka lesikoleni uhlale shobeni bebemthandile bazomfonela bamthola kanjani uhlale shobeni
ngiyatholakala enambeni yami yocingo at 07336
Ema mfowethu ungayijahi awuphinde futhi
It is
07336 36 26 26 26 758 758 Ya 07336 26 26 758
uhlale shobeni uthola yena ngqwa awuhlashwe nakanayi manager ebese
Hlale shobeni icwebhesi mkhize.
Unakhona ku TikTok.
Na ku TikTok ihlale shobeni icwebhesi mkhize. Utholakala lapho nje hlale shobeni ayikhi manager umsizayo usayibambele nje. Okwa manje.
Ukhona umfethu engisebenzisana naye noma inamba yakhe engayazi ngiyithanda kodwa ukhona umfethu.
Okay mfethu hayi siyabonga kakhulu mhlambe ingoma ongasikhipha ngayo kulezi oyiphethe usihlele uzise ingane.
This is an MUT Radio podcast.